Yeah. شويخ انا رحمه
Kelele,
wageni wote
wamependeza,
na shoga zake
wamependeza.